Again to mo Biafra umu Igbo ebere no gwani na npatu no botin keta nka bo radio Biafra instant no tere no zi mo bo nyedu no nam de kanu biko biko ina bata bata biko bo so 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 to ebere radio again no gwandi enyi gwandi mandiro mandi agbata obi biko onye wala cho radio Biafra ni ha igoto nke bo ezi okwu na agwu no ihe na eme no obodo ojo bo Nigeria na agwu no otu ndi awusa chi na chi na pu ndu umu nu no nugwa awusa Nike, biko ozo ya bukwa, icho inwetakwa anyi online, biko ikawana www.radiobiafalondon.com, ozo ya bu www.radiobiafalondon.com, biko ibige mwata anyi buna 11870 kHz, mwa bukwa ni 11.87 MHz, kike mwata na tuifamita band, shortwave, oga dempa konyo obula, zuta radio, yepo na church, gebra suzi, yepo na ebina nono gebra suzi, agari metufo gagama gaka, umu nunu ni ayin hao neba nabla mwike ke lunu,
Hello, listeners, welcome to the program.
Listeners, I welcome you to the program.
The unofficial, but official Biafran Prime Minister in exile.
Fellow Biafrans, welcome to the program.
There will be called Natabo Masi Brian and I will appear back.
The woman.
Biko ne tu fugo haga gibo tranu kebi si okwanyi na balichi mwotanyi na akra bika popolanyi after oge duko 30 minutes upu tupi okwanyi biko kaimo kuni kebuni haine wotanu kumu nanyi na nugu hawasa mwike nu nkewe zi oku mwano tunasa abo sondu ni hini hiyo jone menu ugu hawasa ububu ane ubu anyi okariala otosi ide dena mbo odi wala njo jobu omwenye ubu ha biko ayena aliosi biko inwe mwane nugu hawasa unu ubu wamba kahansie baho logachi na aligo I get to go to Anagwa Mandinona, Mpara Manke, Lagos, Mandina, Bujonyo, Lagam, Bambo, Lota, Anye, Mezia Libo, Mezia Ban, Yedeka, Ebende Matuno, Nadeka, Ebesi, Bapo Saga, Isokwanya, Balea, Bonasen, Ande, and Ebu Mandini, Gwem, Diboko Haram, Adapalaha, Aseham, Andi, Quakisi, Mahawa, and Dialako Banagi, Bushiha, Okwan the Christian Association of Nigeria, and what I was in Kan, after 2,000 jihadist storm on Southeast Naha, but I go Southeast, he was in the mud. Southeast and equipped up on our Libo. Abatala Hibuani. Eji Honson in a ditch and at Hibuani. Ma itiran in Sina, Suyana, Tata. Ma Obuni Guana, Tonolo, Olon Sochineke. To my den Kenemen Ambano. Asena, Ebuter, Bomber, actually Jibus in the mud and Ambano. I and Nas Unyola, Sanya and Mini, you go empty yoga. Na in your job, Ladaga, Dakwasa, is in Olo, Mobopano, Obudu Hasipota. N'ihi na ndị awusa iburu ọgụ a bịata na ala Igbo elele anyị egbuola anyị n'ugwu awusa onwe onye ọbụla na-ekwu okwu ha sizie ebe ndị a na-egbughị ndị mmadụ ka ha bata n'ala Igbo bịa nwụrụ anyị n'otu n'otu ọzọ ya bụkwa anyị na-egbote ozi na ụmụnne anyị a na-egbu egbu n'ugwu awusa tụmadị na kaduna na zaria erukwala 72 bụ 72 ka egburu egbu na izuụka gara aga a ka na-egbu na-aga n'ihu nke ugbu a mechaziri ha na-ejizi ihe mehe yiri efom nwaanyị na-akpagharị na-akpụgbusi ndị mmadụ nke a mere ma ka eme na ekwa chọọchị mere ndị yoruba ezipụ ozi na-asị ka ha na ndị igbo nwee mmekọ ịhụ ka a ga-esi dọpụta Southern Nigeria from Nigeria dịka o si dị na mgbe mbụ tupu Lord Lugard emeketa anyị si na na ndị awụsa ga-ebi bụrụ ọchịchị nyefe ndị awụsa n'aka n'otu aka ahụ kwa anyị na-ewetara unu ozi na ụmụnna ụfọdụ n'ime ha ebidola ịgba mbọ ya hụ na ha chekwubere onwe ha nye bekee na-akpọ reprisal attack osikwele ha si na ọ bụghị ka a na-egbusi ọsọ ndị Christians na egbu ha egbugokwara n'ihi nke a mmadụ 50 anwụọna wụ ndị alakụba ejidere n'ụzọ kaduna egburu ha egbu n'ihi nke a gọvanọ steeti ahụ a na-akpọ Patrick Ibrahim Yakowa nke kaduna steeti gọvanọ a sị na nwe onye ọla ga-apụta ezi ọzọ 24-hour curfew onye apụtala ezi ụtụtụ ehihie abalị ịhụ ma udo ọ ga-adị na obodo kama na udo adịghị n'ihi na ihe ka nke ka na-eme a ga na-ewetakwuru n'ozi n'abalị na-asị na senate president bụ David Mark na-ekwu ekwusi ike na-asị onye ọbụla agbapa n'ime Chineke kpewere Chineke n'ihi na ihe ọjọọ a na-eme na ọ bụ Chineke ga-adọpụta anyị ebe ndị anyị ga na-ajụ n'abalị na-asị ebe ndị nwe obodo ebe ndị na-achị naijiria wụsara ọwara obodo onye ga-adọpụta ndị naijiria n'ihi na naijiria ekewele ekewe naijiria ihe ndị bekee na-akpọ a failed state. Ụka agwụla onye ọla na ime naijiria na-ekwekwu naijiria mara na onye ọgwụ na akọnuche ezuchego oke n'otu aka ahụ kwa a ga na-ewetara ụlọ ozi n'abalị a na-asị na good luck jonathan ahapụgo naijiria wee pụọ kpọrọ igwe mmadụ gawa brazil onye ụlọ ya na-agba ọkọ na chioke kama na nwoke ma pụrụ gawa brazil a sị na o nwe mmemme dị na brazil ha na-aga ịga ime ọkpọrọ ma nwunye ya na ndị 116 men and women ka ọ kpọpụọ njem a anyị na-asị ọ bụ otu a ka esi achi obodo ụlọ gị na-agba ọkọ ịkpọrọ ndị mmadụ na-aga akụ ngaji n'eze na obodo ọzọ anyị ga na-ajụ m ihe dị otu a ma ọ dị mma anyị ga na-ewetara ụlọ ozi n'abalị akwa n'ihe ọjọọ na-eme n'Abia steeti tụmadụ mbọ ndị na-achị achị na steeti ahụ na-eme ịhụ na a nara ndị mmadụ ala ha n'ike tụmadị ndị ụmụ na nọ n'Ibeku nọ mkpa n'ime ụmụ ahịa a sị na gọvanọ nwere ike na-anara ha ala ha ụmụ nwaanyị asị mba na ihe dị otu a na ọ gaghị eme ọkara ike na ha ga-agba ọtọ dịka redio Biafra si na-agwa ha na ha ga-agba ọtọ gaa na gọọmenti haụsụ ịhụ na ihe ọjọọ a na ọ kwụsịrị n'otu aka ahụ kwa anyị ga-asị na ndị na-atụrụ mmadụ abịakwala ọzọ anya amazighị maọbụ anya amaghị maọbụ gọvanọ maọbụ ndị otu ya onye kwuzie okwu ụja na ekwekwu ndị mmadụ kwuo okwu n'ụmụ ahụ onye kwuo okwu atụrụ ya onye kwuo okwu na-abịa steeti atụrụ ya ụmụ nwa nwoke nye bụ kaptịn anyị na ahụ ga-anyị na ụmụnne ya ga-ekwu okwu n'abalị a ga-ye were ọnụ ya kọwara unu ihe ezinụlọ ahụ gabigara n'aka gọvanọ Abia steeti bụ Teodoji otu esi tụrụ nwanne ya orule otu afọ ugbu a n'ụbọchị ume dis kaptịn n'ihi na ya na nwa gọvanọ ọpara gọvanọ nwe obere nsogbu anyị ga-akpọ ya ka ọ gwa unu okwu n'abalị a ma ike kọwara unu n'olu nke ya ihe na-emenụ anyị agaghị etufu oge bikọ anyị ga-aga ọsịsọ ọsịsọ ka m were gị malite biko taa gbuo ihe a na-emenụ a sị na ndị eburugo ọgụ chụrụ ndị igbo chụbatazi ha n'ala igbo chụbata anyị n'ọnụ ndanda si ebe anyị na-egbolu unu ugwu awụsa onwe ihe ọbụla unu mere ka a chịrị unu bịa bịa afọ gbuzi unu n'ebe unu ọ bụ gịnị mere onwe onye ọbụla na-ekwu okwu ọ bụ gịnị mere ihe ndị a ji na-eme o bụ ruo kwene ole mgbe ka a ga-egbugide anyị ọ bụ ruo ole mgbe ka a ga-atalagide obi mmiri arụ ihe eme ike gbanwee biko
ihe mere ya bụ na dịka redio Biafra na-ajụ mgbe ọbụla oke ọhụrụkwa n'ụlọ egbe ji wee daa na ana wee buru mbe maka egbe egbe ebukatago ọkụkọ ike gwụ ya ọzimbe ewe ma ndị mmadụ na-edowe ha ji achụ ọcha ọzi ka egbe na-ada ebu ihe ndị redio Biafra na-ajụ bụ oke ọhụrụkwa ya bet ị na-anya ị ga-ahụ ya dịka mmadụ dịka David Mark na-ekwu sisi gbaba na Chineke na ọnụ na Jina amaghị Chineke mgbe David Mark chịkọtara prọpati ndị Igbo na Port Harcourt abandon the property akwa David Mark mbakwe sọsọ mbakwe bụ onye igbo chalenji ya wee sị David Mark you have mismarked ọ ya ihe kpọpụtara mbakwe mbakwe ji wee ru dike n'ala igbo mana ugbu a o nwezi ha ebe akọgwo ndị igbo ọgwụ kọọ ha taa kwuchie ọnụ kọọ ha ngwere n'anya ma ekwu n'okwu ọ bụrụ na o nwere onye ọkpụkpụ igbo kara aka ya rụ na ndị igbo dum ndị most of them na-akpịrị ikwu a sịghị na a na-akọta ha a na-akọta ndị igbo unu mara nke anyị mere unekwuo ihe mere ụdara na dịka redio Biafra na-ekwu ọ bụ ọbara ndị igbo ka eji asacha Naijiria ị na-aga for every 10 years ọ ga-enwerịrị ebe gburu ndị igbo ndị egwere egbuo ndị igbo ewe sachaa Naijiria ọ ndị igbo bụ that the federal government of Nigeria is working without Igbo man there will be nothing like Nigeria.
Ọwụ eziokwu kama dịka ndị Yoruba si gbaa mbọ ya akwa amaghị m biko uche kọwatụrụ ndị ọma ndị na-ege ntị ọwụwụ ha mee n'ihe owu otu ole si na Yoruba ala Yoruba pụtara nụ si na ihe a na-eme na ọ dịghị mma ka ha na ndị igbo nwee ike gbakọ ka ndị niile na sat ma ndị jọ ma ndị ihe a nwee ike jikọta aka enwere pres riliz reliziri ndị Yoruba reliziri tri grups reliziri unu amaghị ihe gbasara ya
ọ
bụghị nke movement of Nigeria ha reliziri mgbe egbuchara bikos na ndị na-ekpe ekua church this evangelical christian
church of west
africa ọwụkarị ndị medubet na ndị Yoruba na-ekpe ya eru mgbe a gara ga atụ ọhụ ogbu n'igwe gbuchie ha pụta na-ekwu na ọ ga-adị mma na ihe a na-eme na ọ karịala onye ọbụla bịa ka a gbakọta aka ndị Yoruba na-asị ka a pụta ma ndị igbo ma ndị jụ onye ọbụla na satịn Naijiria ka ha gbakọta aka nwee ike si na Naijiria wezuga onwe ha ka mara ihe na-emenụ n'obodo ahụ ọ bụ na onwe ọbụla gụtara ya ka ọ gịnị.
No, in the first place it was the Yorubas who decided that their children will not be going to Yitko in the north anymore. Having had some of their coppers killed in the north, they came out in group and decided that none of their children will go to north. And again, they have started that even their governors are flagging the flag of the Yoruba land,
yes,
which none of our own evil counterparts have done.
Ịgba na ebulu ozu onye ọzọ na-aga ọ dịka ebu nkụ. So ihe na-emenụ a na-egbuso ndị Igbo before mana kịta egbubego onye ọbụla. So the whole southern region are now uniting around a common enemy, because he cannot do it alone. The Yorubas, the Jos, the Middle Beltons, the Igbos, of course, they have been in the forefront, crying but doing nothing, because their leaders have been there, looking after their own paws. It is very unfortunate that thousands, in fact, of Igbos have been killed in the last 10 years. There is, like Tabo said, there is no year.
Onye na nka bu radio Biafra London biko nya nya ha gwa nya bi si na akpo ono ha bi
ono ala akpo
eh biko ke bi si na akpo
eh ono ala esi na Abia state la akpo
ebe kwa na Abia state ko gwa nya bi si na akpo obodo gi na Abia state
iti ala bende
eh biko ko wa no isi okwa nya na abali agbasara onodu fodi ndi mmadu ni me Abia state ke hi nwere iki iku gbasara ni hi no wa nene na gente
ihe mmemme Abia State nyere mma kama ọ ka ruo ihe ndị ntọrọ a bụ ihe ndị nke ma amaghị ihe ndị ntọrọ a onye amere atọrọ abụghị ndị Abia State agbachi nkịtị, ndị Federal agbachi nkịtị.
Onye bụ onye amị atọrọ biko kpọrọ anya ha ka ịgwa anyị ebe o si?
Aha ya bụ Captain Ekpe Dennis.
Captain Eze
onye ebe o si bụ isi ala Bende, dupu ụlọ Bende.
Ọ bụ gịnị mere ya?
Ndị ntọrọ tọrọ ya agụrụ ya okwu abara n'iri na olu n'ime ọnwa asaa n'afọ gara aga.
Ọ bụ gịnị mekwara anaketere tọrọ ya? Ọ bụ gịnị mere ka ọwara ụwa niile na-ege ntị? What are the facts behind the case? Ọ bụ gịnị mere eji tọrọ ya?
O tiesila alọta na-alaghachi ebe ọ na-arụ ọrụ, pụtara ụzọ na-atọrọ ya, gbawasị aka ya, buru ya. Kemgbe ahụ, o nweghị onye na-ekwu okwu ya. O nweghị ọ bụla ha gwara anyị. Ejere m leta ndị gọvanọ anyị, jee leta onye isi ala anyị bụ Goodluck Jonathan, jee to Chief of Staff, jee to House of Rep, jee to House of Senate, jee to House of Assembly Abia State, jee akwụkwọ nga niile redmo people silence.
Biko, ọ bụ omonye ya na-awụ na-esi okwu, o nwee ihe metụtara na ndụ ya, o leghị ihe mere nụ eji o ji dị ka eji tọrọ nwoke ma, ọ bụ gịnị mere?
O nweghị onye ya na-ere abụ na-esi okwu, dịka ọ gwara m, dịka mụ na-ere abụ mgbe mụ na ya nọ, o nweghị onye ọbụla ya na ya na-esi okwu. Ọ gaala Peacekeeping Force, ihe ya lọta, ọ ka bụ ọhụrụ ya n'otu overseas lọta, Peacekeeping Force, ọ gaala Sierra Leone, gaa Liberia. Gaa Sudan, gaa lọta. O nwee onye ọbụla ya na-esi okwu, o si esi na lọta. Ọ wụ na ọ kwụrụ gawa child education nwanne ya nwoke. Ịlọta, ọ na-alọta. Onye na-akpọ ya nkwenye ndụ taa Shola. Shola ahụ na-akpọ ya anyị, na-asị ya na General Abrambo Silvester Audu na-akpọ ya. Ọ bụ nlọta ya ahụ na ha tọrọ ya ụzọ, ọlarukwa gị. Mana onye ahụ na-akpọ ya anyị, kpọgidere ya laa eme ya monitọ. Ebe ọ
biko ọ na-agbagoju anya anyị n'ihi na anyị na-enweta ozi onwe mgbe nwoke ma dis captain na nwa gọvanọ Abia State ji nweta obere nsogbu onwe mgbe ihe dị otu ahụ mere.
Anyị rụtụrụ rumọ na akụrụ nwa gọvanọ ihe. Biko ọ bụghị ya nwa maka ọmaghị nwa gọvanọ, ọ bụkwa n'oge a. Ọ ka jọsụrụ bata abata, ọmaghị nwa gọvanọ, ọ bụkwa n'onye nwa kụrụ ya ihe. Biko nke nwa gọvanọ dịka anyị nụrụ, o mere na 29th, erukwa n'ụlọ 31st nke ime, ọ bụkwa n'onye nwa. A gakwukwara m gọvanọ na-arịọ ha, dịkwere ha akwụkwọ, na-arịọ ha sị, ọ bụrụ o nwere ihe o mere, ha gwa anyị. O nweghị ihe ọ bụla ha tiri, ha jọs kipụ
sarịrị. Ọ
onwe onye ya na na-esi okwu, onye ọbụla ya na na-esi okwu.
Onwere
onye ọbụla ya na-esi okwu. Kama ihe mma gbuda na ọ bụ akụkọ gọọmenti agụ ihe ọbụla, ihe ha gbochiri mgbe ndị vileji chọrọ ịdị ime demonstration, ha si eme na demonstration na ọ bụ ibutu slash to danger. So ga-akwụta ime demonstration.
Na ọ bụ omume ndị ransom ndị tụrụ mmadụ asị asịla ka eweta ego ka ọ bụ gịnị, onwe gasị ndị obodo unu tụọ. Ka e were ike kpọpụta ya ka ọ bụ gịnị?
Oge mbụ dịka nwunye na-akọwa ọdụla ndị ahụ kpọrọ ha sị aweta 10 million. Mgbe ha gbọrọ ha sị aweta 10 million, ndị nwa nwaanyị ya sị ọ bụ 10 million na ya na di ya okwu n'ugwu ya semba nti ndi ara ahu na to ndi ndi ka ahu ndi wayo kemba ahu obibe anyi na ikwu ku obula
ole ngba turu nwoke ma ole ngba ofuru this captain log na Liberia gebe ni ndi chiche te ala nna ya lota ndi mba ahu egbuye ya wuru na ala igbo na ala nna ya ka bra bia turu
ala nna
ole ngba turu nwoke ma ole ngba turu
ala nna ya na
Olegin bo.
Na long man I got that for it.
Olegin ba toru ya. Olegin bo.
July 31st.
Last year.
July.
Odo ko to padan do self.
Onye
ko to padan do ne ke ewure 31st July of last year.
Oh, the first bridge you can join ya.
31st July of last year.
Oh, no, no, remember. Last year. And the one in the book, the other book, the other book, the one of Lana, that's the answer, the way him and the way him and the way him. My chief of staff, I could tell them how what do you
need to do on a line because one name jerejakte doctor gemba chere jukaju juwa hichere
ya ihem chore yuti ichore yuti yawo onwere ojowe atoro nde madu onwere ndi otu ma ndi tori ani ga abiasi lekwe ai turonia lekwe hashiri turia lekwe ebaino lekwe ihunu ga eme ewere weputa ya. Now, when such a dialogue, one, I'm a kwanu this man, I'm a mokadendo, I'm a bejia.
Ndia hapo kwa munye, 10 million. Yawa ajwa munye, siya, mbende hapo kwa hapo, kakena digi kwa hapo.
Okay.
Mwanya asemba.
Here was July last year. Kedu mbwa hapo, how long have they been keeping in touch, this man, I'm a mokadendo, mokadendo?
Yeah, no, man, I bought it. I see from the poor family, one way in that barang. And then I'm out to the governor. Then I'm out to all the general, that's the 70 chief of army staff, chief of defense staff. Then I'm out to the governor. Then I'm out to the president. But the end of the day, I'm going to be the fifth. The first time, I'm going to be the fifth. The second time, I'm going to be the seventh. The Chinese are in the way. The only thing I do, the silence. What do you mean to tell you here? That's a
because I don't know you could radio Biafra getting ya and work a man. I get in a website because why hang on Zocandi Bonino one agent. What I can a man are libo and a one new grounds and after I in a libo.
It's not here because I have a book, Captain Dennis.
You know, Captain Dennis Epe.
Captain Dennis Epe. Oga langa ni ne mba ngota. Ani kwa ni ne mene
ya ni. Ya uzena alanga ya kabra. Biko eweli wenu nakuwa pino. Biko tabu.
Ya wala alanga. Ani kwa hende kutoku. Makalo uwe mbado. Uwe hende kutoku.
Nisho buwa adega. Ige redo bafa ge kuno kuyo.
Uwe hende kutoku.
Ndewo. Ndewo.
Ndewo. Ndewo. Ndewo.
I got you, huh? I got you, ndewo, ndewo.
Here
they couldn't in my own opinion because the Nigerians were anybody can answer anything. Anybody can do anything without even having the record. What I'm saying that the Chief of Army Staff of the Federation is from Abia State. This man is a serving military officer of Nigerian Army. Nigerian Army is one of the highest career departments in Nigerian government. So for the person like that to be kidnapped, yet the army yekuhoku, what about Sajara Lekuhoku, Nike Ekuhoku, Governor Eku?
Now suppose we ask the army authorities now to give account of this man. It can be done. He's from Abia State.
Because of Eleganya Chabu na Jowo that there were many fake army officers in Nigeria.
I agree.
Yes. But only ora ezino no ha ora ha onyo wo kwari no captain serving lekwe boss staff na ende lendi na di chi chakwo omo onyo la kuro
bigo captain. Is it possible for a fake army officer to go to peacekeeping operation?
It's not possible.
Is it possible?
Yes, it's possible.
He went to Sudan, he went to Sierra Leone, he went to, and he's on the payroll of the United Nations, who have been, of course, through Nigerian army, he was sent to that peacekeeping operation. Is it possible? So I think, for me, we have to work with the information that is given to us. Let us not just go into speculation.
No, we were just asking questions because the chief of army staff,
But when in a country where there is corruption from top to bottom, in a country where there is corruption, how can you be doubting somebody called, gave you their name, their village, where they come from, gave you the man's name, the rank, and the army, and you're doubting if the man is a junior officer?
No, I'm not doubting. Look at this way. If you are a staff of a company, you are on holidays, and you are due back to come back on duty at a certain date. Now, if you didn't call on duty, your parents or your relations will call the company. In this case, did you hear what he said? I heard what he said. The family will call the unit where he is serving. Now, it is the unit where he is serving that are supposed to, that they have not come up now to ask, why is this man back on duty? Now, it is the duty of the army. This is where I want us to direct this in. It is the duty of the army, the section, the commando or the brigadier or whatever formation where he is serving. It is them that are supposed to come. Hold on a second. This man supposed to report back on duty at XYZ date. He is not back. What is happening? Then the family called them. They say, well, this man has not been back. Now that the army has not asked of their own, it is Nigerian army now we're supposed to hold responsibility. Where is their officer? A serving officer for that matter. He has been on duty, has been in different places, is missing. No one has taken any interest in finding out what is happening here. The family don't even need to intervene. That's what we should be doing. That is where we should be directing the argument.
Somebody has listened to Radio Biafra, has called in to say, my brother is missing. This is my brother's name.
You remember?
Now it is not conceivable, therefore, to begin to say for us to find out if the brother is real or fake. It doesn't. That is not how it is supposed to be done.
There's something I said. Now, Tabo raised some questions. Those questions, I don't think he asked those questions by word of doubt. He was trying to probe, like it's like probing questions. Now, from the information we have now, he went for peacekeeping. He was a Nigerian army officer. We don't know whether he's still alive or dead, but it means that he belongs to a constituency, that is the army. The army should give account of their own. The army should be able to say, this our captain, our officer, who is missing. We want to know about him, what has happened to him. And it is so appalling that the army has kept quiet. That army has kept quiet. In other words, they are not looking for their own. So what I'm trying to say is this. This man belongs to Abia State. Abia State has a government. The government of Abia State can now write to the army and say, our son, who is your property, sort of, is missing. Is there no way the army can now help to look for their own? Because he's still an army officer. So the problem is that the Nigerian authorities don't seem to take care of their own people, so that any person can die and nobody will account for him.
Now, they represented you both at state level and at federal level. Nobody has done anything. And this is an army officer. Now, if this type of treatment can be meted to an army officer, a federal government property, federal government official, an army officer for that matter, if this can happen to him, nobody's asking question, then what then will happen to an ordinary person who is not in the army, who is not in the police, who is not serving in the federal institution? And if it happens to him, then what is it? What will happen? Which means, has Nigeria degenerated to such a state that citizens are not safe at any level, including serving army officers? If that is the case, then everybody should start to think about what will happen.
The stressing thing is that the villagers wanted to go and protest. If we were listening to what he was saying, he said our villagers wanted to go and protest. And the state government said no. you may put his life in danger.
What sort of
that danger? Was what he said.
If the state government says
the point I want us to clarify is that if this man is a fake military officer, the villagers could not have come out to say we want to go. And
no, that's one. We're not talking about whether fake or not. I told you that Taibo asked that question like a probing question. Mm-hmm. It's not that he was doubting it. No. Understand. So now there's something you said now that the government of Abia State said no, don't protest. If you protest, you put his life in danger. That means the Abia State government entertains some kind of opinion that he's still alive.
Because
ndee wo biko ga n'ihu ịnụ n'ihe anyị na-ekwu okwu gbasara ya n'ihi na anyị na ozi na-erute n'anyị ntịwụ na ndị agbataobi anyị bụ ndị Yoruba chọrọ ka anyị na ha na-anwe ike nwee mmekọ ịhụ na ogbugbu a na-egbusi ndị Kristians na ndị ndịda nọ na ugwu Awụsa kwụsịrị. Ka ihe wụ uche obi gị, ka ihe nwere ike ikwu gbasara ya.
Ihe m ga-agwa ndị be anyị wụ na asị na onye okpokiri onye aṅụ gbara na ọhụ okpokiri jiji ọgbawa ọsọ. Ọ wụrụ na gị na mmadụ emekọgbuo n'ihe mbụ, onye ahụ sizie na gị na ya jere ịgba ntọ, sizie n'ụkwụ gị yiri mgbada gbara gbagbuo gị. Ihe nna ayọ ndị Igbo wụ onye ọwụna na-asị ka anyị na ha mekọọ, ha tụgharịa obi jugodo onwe ha. Mmekọ anyị na ha mekọrọ mbụ, ahịa anyị na ha jere, kedu ihe anyị zụtara? Ọ wụrụ na o ruo nkịta since aka mgbe a na-egbu ndị be anyị, ha agbọghọ anyị ka anyị na ha bịa nọkọọ. O ruo mbọsị aka ejere bọmbụ ebe ha nwa na-eje ụka ECWA, ha akpọwana ka anyị na ha mekọ. Nke mbụ anyị na ha mere, kedu ihe anyị mepụtara? Ọkwa ha so ndị alakụbara wee gbagbusie ụmụnna anyị niile, soro gbuo anyị, nakọrọ anyị uno anyị rụchara n'obodo ha. So onye ọwụla na-ekwu na anyị na ha na anyị na anyị was out, onye ahụ jekwe jee gụọ histri ya, gụkwa ihe ike mba kwuru ya, gụọ ihe niile mere n'anya. Ọwụ na ọ maghị ihe na-eme ya, jụọ nna ya, mara ndị jere aga, jụọ ha ihe mere oge ahụ. Ekweghị m na o nwere onye ọbụla anyị na ya na-emekọ. Onye ọbụla zọwa ihe ọ na-azọ, ka anyị gbazọwa nke anyị na-azọ. Ha gbuo anyị, anyị anemekwe n'onwe anyị mara ihe anyị ga-eme. Mana isi mmụ bịa soro onye ofe mmadụ jee nọrọ n'ofu ebe, Maazị ọhịara m ahụ. Ndị be anyị si atụpụ nkịta abịrị sisi gosi ya n'anya ka ọ ghara ịdị ka atụrụ ya mkpọ. Ndị ofe mmanụ atụpụ n'anya abịrị ihe gosi ha anyị n'anya. So onye sikwara na ya na-eje ọzọ, ya chewe, mana ọwụghị n'aha ndị Igbo.
Biko ihe a na-ekwu n'onwe n'ihu na ka esi na-egbu ndị ebe anyị, ogbugbu aka na-egbu n'ihi na eburugo ọgụ a bata n'ime ebe anyị. Ọkwana gịnị ka anyị ga-emekwa n'ịhụkwa nna, n'ihi na ma anyị na ndị agbata obi anyị emekọtaghị, olekwe ka anyị ga-esi achụpụkwanụ ihe ọjọọ a? Anyị aga alụwu n'ọgụ a na nke onwe anyị. Ịhụna n'otu ọnọdụ ndị Igbo dị, anya na-aga n'ihu, anya anaghị ala azụ, nwe onye na-ekwu okwu, egbugide anyị gbaa onwe ya na-atụpụ ọnụ. Ka anyị lenụ ma n'ihi na otu esi na-egbu anya nwoke esi na-egbu ha. Ịma ha nọ n'otu esi ike, gbasi ike, were otu olu na-ekwu, were otu obi na-eme ihe, nke ahụ adịghị n'ebe anyị nwasịpụta. Ọ na ọ gaghị adịkwana mma ka anyị na ha na-anwe ike nwee mma, ka anyị lenụ ma nzọpụta ga-esi ebe ahụ abịa, ebe ndị ọgwụ na-achị anyị achị gbakọtara anyị azụ.
Maazị, ị nene anya n'ihe na-eme n'izu ụka abụọ gara kịta, ndị be anyị ekwuwe n'okwu, especially ndị ụkọchukwu, ebe ụwụ na ndị anyị họpụtara isi ichi anyị, ndị na-aza ndị politishan, na ụjọ na-atụghị imeghe ọnụ maka ego ha na-eri, maka ka ha si nọrọ n'obodo ahụ, ha chọghị ka Goodluck sị na ha wụ ndị ọjọọ. Mana ile anya ihe na-eme kịta, ọkwa ndị isi Igbo nọ n'Enugwu, Igbo Youth nọ n'Enugwu kwuo okwu, ndị isi Igbo niile nọ na London nọrọ izuụka gara aga kwuo okwu nke ha na ihe anyị chọrọ ka ụmụnne anyị sigodo ugwu Awụsa nata. Mana cheta na Nwamkpi si na ikwuru egwu bata be nna ya, ya amaghị ihe ya ga-eme ya wuriwe enu. Ha bụrụ ihe a bakwute anyị n'ụlọ. Maazị, anyị nwere every right under the sun idefend onwe anyị. Mana oge ha bataziri, mana ndị Yoruba si na anyị na ha ga-emekọ, ha nọrọ n'ihu ka anyị nọrọ n'azụ. Ha bido, ha gosi anyị na ha na ihe ha kwuru n'ọka ha ga-esi mee, anyị na ha emekọ. Mana nke mbụ ha gwara anyị ọwụhụ na ya nọ, Maazị Nnachiha ji ego a buru ya kọt, ijụọ m ebe ọwụrụ na ha mere ihe ha kwuru, anyị agaghị ịnọ n'ebe anyị nọ na, maka na ọ ihe ahụ ha emeghị mere anyị na ndị alakụbara ji nọrọ ruo taa.
Ngwanụ, ndewo, n'ihi na ụmụnne gị anyị ha na-anọkọ ebe a chọrọ ịjụ ajụjụ. Biko gaa n'ihu.
Maazị Okoli, biko ọkwanụ ikwo iblemụ ijiji
Iblem wejiji, Iblem onye bu anya. Na unu nwakwanu ndị Igbo nọ n'obodo a, I ne anya na onwe ha atụmatụ ụwa dum dị iche iche, ebe si asọpụta obodo ọbụla bụ n'obodo a. Unu nwakwanu ndị be anyị nọ n'obodo a, olekwanụ nke unu na-eme, were na-akwado ihe dịka Radio Biafra a na-ekwu. Because anyị ahụgo na unu bụ ndị Igbo gbafuo ka mkpụrụ ụkpaka. Na unu bụ ndị Igbo, I nekwa n'anya maka nna m si ya dọba obodo ya, ya dọta ha, ya dọba ụmụnne ya, ya dọta ha, ya batakwa obi ya, ya dọba nwunye ya na ụmụ ya. Unu nwa bụ ndị Igbo, ndị ohe mmanụ dịka ị na-ekwu, yes, ha mere anyị abụrụ asụọ, ndị Hausa mee anyị abụrụ asụọ. Elekwenu nke bụ ndị Igbo kwuna emenwe ha abụrụ asụọ.
Maazị, ihe ị ga-achọpụta bụ na ndị Igbo, aga mgbe m ji bata obodo, anọọ na m obodo ahụ ise. O nwebeghị mbọ si ndị Igbo, isi Igbo niile nọrọ n'ofu ebe kpaa nkata, ọgọ ọfụma. Ndị ihe ị ga-achọpụta bụ na ihe a mere izu ụka gara aga. Ndị Igbo niile, isi Igbo niile pụtara si mba ka anyị nọkọọ n'otu, ka anyị kwuo otu n'otu. Ihe emebeghị mbụ n'obodo a. Anyị ma na onye ọbụla bụ onye Igbo n'obodo a ma na ihe adịghị mma. Mbọsị a, anyị rụtụchakwara aka n'ihe mere obodo adịghị mma. Onye ọbụla nabatakwa ya n'udo. Ihe ga-emekwanụ wụ ka anyị na-aga n'ihu, anyị ka nwekwuru nzukọ ọzọ. Mbọsị nzukọ a ruru, a ga-akpọpụta ihe niile a, kpọọ okwu afa, kwuo okwu ka ụmụnne. Mana ihe anyị na-ayọgodo bụ ka Igbo dị nọgodo n'obodo a dịgodo n'otu. Maka na America enweghị nsogbu anyị nwere, ndị nọ na Germany enweghị nsogbu anyị nwere. N'ele ihe na-eme na Germany, ndị Igbo niile nọ na Germany tụkwuru £20 ka ha wee nọkọọ ọnụ kwuo okwu ka ụmụnne. Mana ụdị ihe igbochi ya n'obodo a agaghị emenwu ya, maka na ndị nọbụ ebe a na-achị Igbo were ego tinye n'ihu, were ọchịchị tinye n'ihu. Ọ yi nsogbu anyị, mana mbọsị anyị zụkọrọ, ndị Igbo apụta gosi ka anyị kwuo otu n'otu. Nke a gafee, ị marụzie na ihe ọzọ abata, kedu ka anyị ga-esi kwado onwe anyị, kedu ka anyị ga-esi kwado Igbo Amaka, kedu ka anyị ga-esi kwado Radio Biafra, kedu ka anyị ga-esi kwado institushọn niile ndị Igbo nwere n'obodo a.
Maazị, anyị mee nwayọ nwayọ, a ga-egbuchicha anyị. O nwere onye na-eme economics, ya si in the long run, ya si ga anọkwara ndụ in the long run, ọwa na-ekwu okwu ya. Ya mgbe anyị na-asị ọbụ oke ndị eburula agha bupụta anyị n'ụlọ, o nweghị onye ọbụla na-ekwuru anyị okwu, ihe anaghị aga n'ihu. Biko, onwe ihe ọbụlụnụ ga-eme ịhụ na azọpụtara ndị Igbo na ọganihu dị n'etiti anyị enwekwana ike zọpụtakwana ụmụnna anyị nọ n'ụlọ, anyị eme otu ahụ. Biko, jisina ike na mba ọbụlụnụ na-agba. Biko, adịghị ama ma anyị na-ekwukwu ya na-ekwusi ike na ihe gbasara olu ndị Igbo, asụsụ Igbo, Cambridge na Oxford debere na akwụkwọ ha si na aga na-asụ Igbo na ụmụaka amụrụ n'ebe a ga na-aga na-ede akwụkwọ ma ndị batara abata na Oxford and Cambridge Universities si na eme recognize Igbo language. Ha debetara aha Igbo language ka onye ọbụla na-asụ ya na-ede ya ede. Ihe dị otu a na ọma gburu onwe ya. Anyị na-asị onye ọbụla mụ nkwado ọbụla nwere ike ịkwado na mmemme ndị a na-eme. Biko, barista kọwatụrụ ndị ọma ndị na-ege ntị ka ha nwee ike ghọta ụwa niile gburugburu mbọ ndị Igbo n'ebe a na-agbakwa ịhụ na asụsụ anyị gara n'ihu.
Ọ bụ ihe aṅụrị ihe ji nye ekele, nye Chineke ekele, ma ndị gbakwara mbọ ahụ nwee ike
Mrs. Ofomata
na ndị otu ya, Reverend Vincent Onwukanjo ha na ndị otu ha, a na-akpọ Igbo Language Committee
Campaign.
Igbo Language Campaign Committee.
That's correct.
Ọ bụ ha gbara mbọ ọtụtụ afọ nwee ike ime ka ndị ọchịchị obodo a, Government of United Kingdom, nwee ike ịnabata asụsụ anyị, asụsụ Igbo, recognize asụsụ Igbo dịka ihe mmadụ nwere ike ile n'ule, ule a na-akpọ GCSE. Ị ga-elezi ya n'ule, nwee ike ịbanye university dịka esi eme ya na ala Igbo na Nigeria as one of the languages you can now take as a subject. So ọzọ ihe a na-eme na United Kingdom, na the whole Britain, you can now take Igbo language. This is a great achievement, and that means anyị ga na-asụzi Igbo. Onye ọbụla ga-agba mbọ na-akụziri ụmụnye Igbo, na-asụkwa ya asụ, na-ede ya ede. Ama m na ọ na-arata ụfọdụ ndị mmadụ ahụ, ọgwụla ma ọ bụ Igbo onye a zụrụ n'ala Igbo gọkwanụ agụ, marakwanụ ka isi ede ede, ọ naghị adịcha mfe. Mana a sị na nwayọ nwayọ gị na-amụta ya.
Biko, onye ọbụla ha nwere mmemme ha na-eme, agụ eme lọnchị ha na gị ime gbasara ya.
Ọ dị 30th June
bụ Saturday nke ọzọ na-abịa, bụ izu ụka nke a Saturday nke na-abịa abịa. Anyị were ohere a na-asị ị nọ na United Kingdom, biko
ge gbambo ho na eputara na 30 June ole gbe kicha gbas gebe ha no na 30 June ole ba na eme ihe a ije akwụkwọ ya puta ge si ga onye ola ga website Radio Biafra ni no ga na ebe a
oga na radio
bi ke ga na website Radio Biafra bi ke ga ahụ ya e ga na Google tinye Radio Biafra e piakwa ihe a na apa e ga ahụ o ga ebuba na website anyị biko ọ bụ www.radiobiafralondon.com ina abata abata nke abụ Radio Biafra anyị na London na-ewetara n'ozi na 11870 kHz nakwa 11.87 megahertz kunu ga mota 25 meter band on a short wave biko mnata bu masegbu na eba nakwa uche mefo na barista biafra wo meka dofe meka na dr chukwu mega mbai na wetere nozu gbasara onodu anye na obodo ahu bu nigeria na ka ga esi aputa chinho jo we wezugo nwa anye anyi kwere nu kwasti na oge na adiga anya ga na wetere nozu akwa ubochi anyi ga esikwa otu anwe ike gakwa na tv na wetere nke be ezi okwu nihi nka o ga adi mma na onye obula kwadro onye obula ge gbambo hụ na ya kwadoro ihe redio bịafa na-eme n'ihi na ọgwụla sọsọ redio bịafa gebụtara nke bụ eziokwu ndị ọzọ na-atụrụ unu asị atụrụ ụmụ unu anyị gebụtara nke bụ eziokwu ndị eme ihe na-adịghị mma anyị ga-ewetakwara unu ihe ọzọkwa biko ka anyị gakwa n'ihu na-ewetara unu ihe anyị ga-ewetara n'abalị a n'ihi na ọ dị mkpa na akọwara na ihe na-eme n'obodo ahụ kunumike gọta ya ọfụma anyị na-ekwu na-ekwusi ike na asị na ogbugbu a na-egbu ndị ebe anyị ka na-aga n'ihu n'ugwu Awụsa ọ bụ mmadụ dị ka David Mark ma nke a na-akpọ Jerry Gana anyị ga na-asị ndị dị otu a na-ekwu okwu a kedu ka anyị chụdo asị n'abalị asị kedu ndị wetara lista ndị a na-egbu mmadụ na igwe ha pụta ha na-egbusi ndị mmadụ ha wụ ndị ole biko ka m were gị malite uche onye wetara list na obodo Naijiria n'ihi na ile anya polisi wetara list bikos ha na-eme ihe ọjọọ ile anya ndị polisi gburu egbu na Naijiria ọ karịa ndị Boko Haram gburu enwe gị ile anya na judishiari ha wụ terorist n'ihi na ha na-ekpe ikpe ọjọọ ekpe ikpe azụ ọwụ onye ka aka dị mma na ugo onye ka aka ya dị ọcha n'obodo Naijiria who is not a terrorist in Nigeria?
O nwere anything dị good o nweghị anything dị mma maka Naijiria etu o si wee dị tata so ịbịa o dipende ihe a na-akpọ terrorist enwe economic terrorist enwe judicial or legal terrorist enwe political terrorism enwe in different aspects of life so o dipende nke anyị na-ekwu maka ya mana nke kasị metụ ndị igbo tata bụ nke a na-agba ogbu n'igwe iji wee gbusi ndị mmadụ ọ bịa gbusigo ndị igbo na ugwu Awụsa tata mana ndị igbo nke anyị nọ na gọọmenti na Federal Government of Nigeria ma ndị nọ na steeti ma ndị nọ na lokal gọọmenti ọ nwere onye na-ekwu okwu onye ọbụla na-achọ akpị ya so ihe na-eme wee na-eme and then abatakwuo n'ime ana igbo ahụ ọ anyịnwabụ ndị ilu ọnwa anyị kwa bikos asị nkwube ọ bụrụ ndị Hausa ji anyị ọ bụrụkwanụ Federal Government of Nigeria ji ndị igbo ị na-abịafa kama na ndị igbo ji onwe fa ana adịrọ mma na ana igbo anyị na-egbusisi onwe anyị ọ bụ na enwe njikọta ọnụ ọnwụ na-eji ofu obi eme ife aka adịgoro igbo mma.
Biko ihe m chọrọ ka eleba anya anyị dụtụkwa ka ime n'otu isi kọwaa ya wụ ọ bụ gịnị nyere ndị alakụba ikikere ọ bụ gịnị gbara ha ume igbu anyị n'ugwu Awụsa gbugide anyị n'ugwu Awụsa si ebe ahụ igburu anyị gburu anyị chụrụ ya chụpụta anyị na mba anọ.
Ọ bụ maka na nwere onye na-ekwu okwu onye egbuo mmadụ ise tata ọ bụ na ikwuru okwu egbuo 10 egbuo mmadụ iri echi ikwuru okwu egbuo 20 wee dịzie na-aga o wee si etu a wee dị ha egbugidego gbuo ndị igbo niile nọ na n'ugwu Awụsa ọ nwere onye kwuo okwu so ka ha gbada ya kwuzie ya n'igbo gbadata ya n'igbo bịa tụcharịsị anyị ofu anaghị anya igbo langweji asụsụ igbo ya anaghị akwụ o nwerezi anyịtị na a na-akpọ omenala igbo ga-adị ya
kwụsị. Kekwanụ ka anyị ga-esi akwụsị ya n'ihi na ndị mmadụ na-ajụ anyị esi sị ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ka anyị nwee ike kwụsị ihe a na-emenụ biko dọkịta kọwara
kwụsị terrorism.
Ọ bụghị ịkwụsị ya egbugide esi n'ugwu Awụsa gburu anyị na-alọta egbugidela anyị gbugide anyị gbugide anyị ochụrụzi anyị gbu achụpụta anyị na usekwu anyị ha na-aga etinye bọmbụ n'ụlọ ụka na mba anọ anyị na-asị ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme n'ihi na
ihe a ga-eme onweghị n'obodo ọbụla every nook and corner of the world if someone is pursuing you and you run the best you can and reach your father's compound
I think you should feel safe that you are now at home.
If
that same person continued and followed you to your father's compound, anything you have, anything you can do to protect yourself, you can do it in this in same manner. Now that they have taken this fight to our backyard, we have to do everything, unleash everything we can
who
to
is, defend who is we?
Individuals, organizations, and this. Because we have been in Radio Biafra. Hold on a second. In Radio Biafra, we'll be talking about this. Individuals are now questioning our carefree attitude, our peace approach to this thing. Now that this fight has come to our front door, now people will come out. Individuals will come out. Groups will come out. With time, there is one already in the pipeline. So let's watch this space. That's what I can say for now.
Barrister. N'ihi na awụsa na-akpọ otu na-eme otu awụsa na-ege BBC Hausa Service awụsa na-ege VOA Hausa Service onye awụsa ọbụla were redio kwụnye na ntị onye awụsa ọbụla ma ihe onye awụsa ibe ya na-eche kama na ndị ebe anyị anaghị ege redio ha anaghị ege ọba ata nkwụbịa ṅụ golda eme ihe a sị gị hapụ ha akpa isi ụka ala ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ịhụ na anyị nwee ịdị n'otu na anyị bịara bịa sị ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ịhụ na anyị mere ihe a mejie ya emejie
Isi ndebe anya anaghị ege redio ị ga-amana na redio Biafra ọ tebeghị anya redio Biafra lọghachikwara n'ikuku eji m n'aka na ugbu a redio Biafra bịaghachiri n'ikuku na ha amalitego gewe ntị ha na-eche na-egezi ntị ihe redio Biafra ga-agwa ha ka ha mee ọkwa n'ihe anyị na-agwa ha ugbu a o nwee ihe a na-akpọ self defense Dr. Eben Egwembe ekwuola onye chigide gị chiruo gị n'ụlọ gị ihe ọbụla iji zụ gị mee ya ugbu a ọ bụzighị ikwu okwu dịka ndị m kwuru sị na enweghị onye na-ekwu okwu anyị achọzighị ikwu okwu ihe a chọzirụ na-awụ akshọn faya fọ faya blọd fọ blọd machet fọ machet lisin You know, because we are Christians and people don't understand. Jesus said, if they slap you on the right cheek, turn the other cheek. Eh? Fine. They have slapped us on the right cheek, we turn the left. They slapped on the left, we turn, and now there's no more cheek left to be turned. So if they not slap our face, then it is fire for fire. It is machet for machet. It is blood for blood. That is, you have right of defense, self-defense. So Christians should understand that it is not against the law to defend yourself. So if they burn your church, go and burn their own. If they kill your own, go and kill their own.
But they are organized. They are well financed. And they are worse than DJ. Go borrow up rope. Kuhan asu neme haneme. Ana heme to haka. So anyi na jowo. Ebe ndi bo. Fori ni me ha anyi jena ha borrow up rope bumbu. Ala ala asu wenka ala haneme. Ebe somebody ebe mata pro gaga ihe dika Libya ga me training ga Afghanistan mucha ke se me ngwa ngwa ga bata anyi mo wo nyo wula ndi na emede ngwa ga biko ta go kamaja akwa kwa mata na hachi ha hachi se ha le koto se me nka le koto se me nka obo to le ka kwen ka se ba ayiji ogna ogna ogwa na je abo onu na mma bure ga alu sonye ji obuni gwa ogo
yeah first of all let us explain to our people the history of these people For example, this David Mark and Jerry Ghana. These are the Christians in the Middle Belt, the Hausa Fulani used to kill Igbos, right from 1966.
Yes.
Now, why Jerry Ghana and David Mark? They are what we call in Nigeria members of AGIP. Members of AGIP means any government in power. These people have been milking because of what Ahmadu Bello promised them, that if they help the Hausa Fulani to kill the Igbos, Hani Rimambu Ekeda Nigeria. So Jerry Ghana was a geography teacher in ABU Zaria. So right from Babangada to death, Okadi Ritekwambu Eke. Now, the same thing with David Mark. David Mark, when he sees his abandoned property in Port Harcourt, where the property in Igbo, where the same Boko Haram have established Natuzi Bompo, that from Jagum to Jos to Benue to Boko to everywhere. So you are accusing the record. Now, at the same time, Dr. Gamani equipped Burago Batana beg. A Burago Batana beg, almost anything when I beg. A problem he went a beggar and he will keep it. Jenny Mizu Walsa. Kissing the sausage when I beg. So now I can call one under Bani the dangers of these people. Friendliness in the right from Teofilos Danjuma. Teofilos Danjuma, all harm I would do create all this Boko Haram. All this problem and where would all these people, David Mark, the Gun Walk family, even the governor of Imo State, Najim Wobod. These are the after setup. But offer the same people who can do in Boko Haram. Boko Haram
but beginning men ndia wosa biko but why is it that na ndia wosa ndi gakwara the same Nigeria ha gara ga pata ego the ha gara Lagos pata ego ga Abuja ga bure ego Nigeria we na support ndi ebe ha. They are using this money to propagate Islam. They are using this money to sponsor Boko Haram. Boko Haram is not from the thin air. They are supported by the likes of Buhari, Babangida, all these people who are supporting them, financing them. Oh, beginning, if Igbo people, again, whether somebody who can finance any resistance, something like we care about resistance to resist these people, how can I gauge you or walk? Who is going to? There has to be some kind of.
Yes, help. Before you get walk. I got young or go ahead and get in and defend. Oh, why he did buy in a defend? Or who culture can you buy in a defend? Or who sopro can you buy in a defend? Or who can he protect from why can you buy in a defend? In any and out seen you.
I get one and get a happy Abudan, you know. I got banket.
Well, where you can a banket when I'm not in the world or don't want to come back and here. Now I need what today, oh, my name. Or you better go and say, give me a logic word to one of your people for an hour. Oh, give me a. So here we hear you. Now, here you go. That's on the one I protect. That's on I protect the culture. That's on I protect the car. That's on I protect the ass. But I'm the banner you won't come with him. Hey, would you develop Bendoso? Look at you. You run an ake party. Look at the Belagos. And with a mandal some mandu, you remember Mandibu, Hibia. You run Ugausa, mandal some mandibu, Mandi, you remember Mandi Kimberu Nabia. It was a Zena Nibu. Oh, we're going to also show you the baby there. Good enough, Motai and Aka. Yeah, we hear you. Yeah, we are doing radio different campaign. And radio different campaign and our Gwandani. Change now here. You see, you look at Hana to a Google because here to Anna, Kocha Hana, Yocha Hana, Hako Hono. Yeah, I call how came what I hear do, Melania, what I hear Meleta, what I talk Gadechi. Or do you say Kayana, Kocha, because now in Hamana, no near Banyana here, Quaka, who is Yoku. So, you know, you need to hear, you need to a chief, you need to a lawler, you need to a Igwe, you need to a Kawana. Rede bia fana he meto ha mani na nya no bodo ndu nkoso gbara nya kampara kampara ka oko ha ana asopuru nwata nwata na ka asopuru oko ha
ai na ajuna ase obogene ka anyi ga eme ihu na anyi chikotara ka nihi nile anya umu anya na asi na ha chere gangari iwe na Abia State omu umu anyi chere gangari iwe omu anyi omu ana ibeko na gangari iwe ni na governor na Abia na ha ala ha ike agwala ha anya asi ho umu anyi puo. Ile ihe gbasara dis Igbo language a na-ekwu ekwu yewetere na Oxford University, whole Oxford, ma Cambridge. Me recognize Igbo language. Si unu wata asusu Igbo. Na aga na unu ga na unu ga na ele ya na ule na obodo a. O nwa nwanyi mere ya, this is a format. Na ndi otu ya. Ibe na ulo ugbu ya. Ele ya anyi wa umu oko, won ihe ogbula anyi, we have nothing to offer. What ihe ogbula unu oko mere ki ime. Anyi na so muwanyi bia ka anyi ha nkwado. Radio Biafra ga enye muwanyi nkwado ka ha wike ga ni zoputa anyi. N'ihi umu oko, we are failures. Anyi we have failed, completely failed.
Oh yeah,
in we have failed our people. Oh, we in ekwoku, in e dakwon internet, in e de newspaper advert. Ni e ga is no column newspaper gi na de akoyeri, amana Igbo leader, pa omu chief, pa omu eze nka, awu meze gburugburu, awu meze around the sun. You are not incapable of doing anything. Owo ihe obodo I puru ime.
Na anya do ka radio Biafra na eku na arutu aka se. Obodo awu na ihe di mma na enu wata ndi na ritu ri ewu muwani. Obodo awu na ihe chokwa no jokali udere do ka na banye ndi na atafofi awu muwani. Na ndi a na egbu na ta na ndi na gba shop ho kwa me ke ndi na ebekari akwa kwa muwani. Umu nwoke awu eje na Biafra na ata nkwori na ata okporo na ata ugba na anu mani na ata onye kwora. Makong Gogoda, Michelle with a stout, Michelle with Guinness, and he knows Sosa Yazanawa. So here now, Governor, Obodovana Kaka, look at Oboda, oh, Mwani, Mayadoma. When we met a Macos in the Philippines, no chupa, oh, Mwani. Nabinin, Ambrusal, and no chupa, oh, Mwani. Yakatala, and you ready to be a father now, Woman. Binienu, away Hagemunu, Unu Binier, God be governor of Vori, Wari Otto.
unu nọchi ọzọ nwe ihe ga-eme unu. And ụmụ nwaanyị arụkwa nka ha nwe ihe dede Biafra na-ekwu, ọkwa na ụmụ nwaanyị ga-emezie. Ebe ọ bụ na ine anya most of the EFCC in that Nigeria, ọ bụghị ụmụ nwaanyị, ọ ụmụ nwoke. Maka inye nwoke ego, ọ chọba enyi nwaanyị, chọọ nwaanyị ọ na-alụrụ, chọọ nwaanyị ọ na-akpọ eji ana bekee. Mana nwaanyị ga-ebo gburugburu ụzọ kpachie maka nwa ya, kpachie nke ụmụ ya. Kama nwaanyị agaghị ekwe eri ego. Nwaanyị enyere position na Nigeria na-enwe boyfriend na atọ na ịnọ na ise. Kama nwa nwoke na-enwe na village kwuchie ụmụ nwaanyị. Therefore, ụmụ nwaanyị, ụmụ nwoke ele tigbu unu down. Bilienu, dịka obligation a na-akpọ Bilie Human Rights Initiative. Bilie, stand up for your rights.
Biko anyị ga-enye ha nkwado ụmụ nwaanyị pụta n'ihi na ka anyị na-ekwu nke bụ eziokwu. O nweghị ihe ọwụlụ ụmụ nwoke na ala bekee na-emefụtala kamgbe agabiri. Na London, na United Kingdom, ụmụ nwoke niile nọ na United Kingdom they have not achieved anything for Igbo people. Ma ọ bụghị otu anyị gbara mbọ hibe redio Biafra. O nweghị ihe ọwụwa pụtara anyị gosipụtasị na o nwere ndị a na-akpọ ndị Igbo na United Kingdom. Ọnwụ nwaanyị pụtara. O nweghị onye ọwụwa ọ gwara. For 3 years, ọ kampeenere tirelessly for 3 years, gagide nzukọ ya na ndị ọcha ekwugokwuokwu, asị ha anabatara okwu Igbo, asụsụ Igbo. Ị gaghị ahụ ụmụ nwoke ndị Igbo mmadụ agbọ mmadụ atọ ha nọrọ gba izizu. Ihe a ha kwuru otu ahụ esi otu ahụ.
I disagree with you, Odisi. Ekwukwara otu a bikọ na redio Biafra marakwa na ụmụ nwoke hiberie ha bakwara n'ime ụlọ gba izuzu. Ịna-ekwu na ihe dị ụtọ, ịna-ekwu ihe ọnụ na-atọ ka ya esokwa bụrụ nwoke ndị a na-achọ ka ọ dịrị Igbo na mma. For the session the 2 December 2008, ụmụ nwoke na-atọ gbakọrọtara na anyụkata mmiri ọnụ maka ndị Igbo si anyụkọ mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ kama na amịrị na ihe Igbo na ndị Igbo na-eme ha anyụkọzie ahụ ọnụ ahụ ka ndị Igbo na-anyụkọ ọnụ ya na-esi tututu. So emekwa na ọkụ nwoke bidoro bakwa na mkpuru tụwa maka atụtụ etu oge si gaa enyere ndị be anyị aka ya ruo redio Biafra ha wepụtara wee ruo ugbu a marakwa na ọsọ ndị a bidoro ya ka na amụ aka na aka ha na-ewepụta ya Igbo onye be anyị si aweta ego ọjụba ma Biafra kado na echekwa na Biafra nwụra.
Ọ bụ na ma anyị isi otu a pụrụ ndụ biko. A sị na prezidenti anyị biko ka arụ n'ihi na ohere anya kwakwarapụ kwarapụ biko ka anyị rụtụ ya aka. Unu ahụ naanị ọ ụmụ nwaanyị ga-ebu ndị gị dọpụta anyị ele gị anya. Ọ bụghị anya ọwụ ụmụ nwoke. Anyị na-asị ụmụ nwaanyị niile biko nchọkwa ebe Bilie Human Rights Initiative nọ biko. Anyị na-ekwu ihe oge ọbụla. Biko barista, o nwere ihe Bilie nwere ike ime hụ na ihe a na-eme anyị na nsogbu a na-enye anyị n'ụlọ na ọ kwụsịwara maọbụ n'ụwa mara ihe gbasara ya na ole ihe nwere ike ime biko.
Ya, Bilie nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme. Bilie nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme ma action, protest, ma legal action, ma protest, ma lectures. Bilie nwere ọ ga-eme. Kọwara ndị mmadụ, doo ndị mmadụ anya, mepe anya ndị mmadụ. Ndị mmadụ mara ihe wụ oke na ọrụ ha. What is their right and what is their duty to perform? So, Bilie Human Rights Initiative bụ an organ, a registered organization by the federal government that would defend the rights of the oppressed people, the rights of the indigenous people of Biafra. Oppressed people, onye ọbụla na-emegbu emegbu, gawa na Bilie Human Rights Initiative, number 90 Wedra Road, Owerri, Imo State. Onye ọbụla gba mbọ ga tinye aha ya. Wụrụ memba.
Bakwa na ha ihe
otu si emetụ gị problem ị nwere gaa na 90 Wedra Road gaa wee nye ha complain etu esi emegbu gị na ihe ọbụla emere gị 90 Wedra Road Owerri or Bilie Human Rights Initiative.
Ọ bụ eziokwu biko nke mere dị mma ka a dịtụwa aka ihe a Goodluck Jonathan kpọrọ onye ụlọ ya na-agba ọkọ na Chinoke ọ kpọrọ 116 men and women gara gawa ntọrajị na Brazil. Ọ otu a na-esi eme biko uche ị nabatara nke a ka ọ bụ
ihe mere dịka ihe a na-ekwu okwu sị yes onye n'obie na-agba ọkụ anaghị achụ oke ana mgbe ụfọdụ ibebecha eke udu unu na-agba ọkụ icheki kwuo oke ọ bụrụ na unu agwa ọtụ ihe ọbụla ịhapụ ya ọgbaba ọkụ ije chụwa oke omekwa ojejetụ unu onye kpatara ego too ya ọkụ kama ihe
onye
onye nere n'anya unu bie na-agbara ọkụ ọ na-agbakwu ọkụ ya gbaba ọkụ afụtala onwe nwe presidential jet ịna-anya ine anya ndị mmadụ na-edela be sị ọ bụ etu ebe plen ndị ọzọ si ada akụgbu ụdụ mmadụ ka nke prezidenti si ada mana ọ na-efegheri mgbe ebe niile bikọs na nke a na-agba ya mmanụ chọta ezigbo mmanụ gbo ya chọta ezigbo taya ta ihe ihe mere ụda na ihe mere unu gaji n'onwe sị Jonathan Goodluck na agba ọ bụrụ ezigbo prezidenti bikọs anyị mana mgbe anyị nọ na London ebe ahụ mgbe a tụrụ ogbunigwe na Kings Cross Tony Blair na-achị England. Oh, hapụrụ ndụ the same conference ejere na Scotland. Happy about by aeroplane, but London. Now, na August last year, mgbe ụmụazị ụmụokoko mụ ndị aka na akpa, ugbere ndụ ndụ mara na akpọ riot na London. Onye na-achị eze ndị London a na-akpọ mayor. Ọ gara holiday nke a bụ ihe agwara ya, oge ruo ya ji eji ezu ike. N'ime na-ezu ike ha na Canada, ya anụkwa ya anụ na mkpọtụ na-ada. Ya sikwa ebe a hapụ ndị bie na Canada, buy aeroplane, gbarata na London, ka ọ bịa control ndị police, ka e were kwụsị ya bụ ihe. Ehe, ya onye onye anya na ịhụ na i were kwena i-discuss ọ laik, wee discuss ya nke ibie. Jota Ngulok, ọ nọbụ n'ụlọ rie ma ndị be anyị sị na a na-anọ n'ọkụ ma ogurụpụ. Ọ nọrị n'ụlọ a na-atụ bọmbụ, tụrụ bọmbụ na-eme nke nwa gbasara ya. Ụmụ ya na polisi na-eche ụmụ ya, polisi na-eche ndụ bie. So gịnị mekwa n'oji ji eje ana bekee ebe ndị ọzọ, ebe eze ndị ọzọ na-ekwu okwu, o rukwu ebe a ka o see foto, ha wee rie n'ihe a na-akpọ istakodo dị na ya. Eventually, akwa the common people are paying for all these stupidities.
Biko, this stupidity a na-ekwu okwu ya, olee otu esi eme ya akwụsị ọkwa ka redio Biafra na-agbasa nke wozu. Onwe ihe bekee na-akpọ netwọk. Onwe ndị ọzọ na-ewetere ndị Igbo ozi ụwa niile gburugburu, n'ihi na ebe ọbụla na ihe na-ewetere onwe otu ọzọ na-eme ya na is there any other outfit that is broadcasting to our people and telling them the truth the way it is? As a mouthpiece for our people anywhere in the world?
I don't think so. I think Radio Biafra is the only outfit I can see now that speaks the truth. And because this matter concerns Jonathan Goodluck, our president, I would like to speak in English. I hope that he's the type that accepts constructive criticism. We are not trying to pull him down, but we are trying to help him. This is very, very wrong for a president to leave his office at a time like this, when there is problem, and how he leaves it to go to somewhere else. What, however important that other assignment is, he should have sent someone. But for him to leave at this time, I don't think he did well. He should have done it the other way. He should have stayed. He should have put things in order. He should have tried to make peace. He should have tried to do something. Anyway, somebody may say, all along he has been there. What has he done? That is a very good question. And I throw that question to him too. All this time, because the buck stops at his table. He is the chief executive. So if anything is going wrong with the country, he is the chief executive. He is the one that should give the answer. And it means, from all the things we are seeing, it means that he has no solution. He has nothing to offer. That he cannot stop he has no solution to the problem.
Yeah, as far as I'm concerned, just in consonance with what you are saying, let me speak in English for our people to understand what you are saying on my own belief. Now, this is G20 we are talking about. This is G20 means 20 head of state that contribute to the economy of the world. Now, Jonathan Goodluck, like in Igbo people, we say, Mandeba in Eku, EGG, Solo Giri Biahia, Ango, Solo Mania Biahia, Ongwene Kanakpo, Ikikerenkpo Biahia, Kerenhiso Wee Biahia. Jonathan Goodluck, if you go there as a member of G20, what are you going to contribute in the whole world? In the economy of the world. Whereas in your own country...
They have oil. They'll tell you they have the export oil.
Whereas in your own country, you don't know the population of your country. You don't know the GDP of your country. You don't know how many people that are employed. You don't know people that are suffering. You don't have hospital. What are you going to contribute?
You don't even know Boko Haram members in your cabinet.
You don't even know what is Boko Haram. You don't even know the
cabinet.
That. Yeah. So how can you go to G20 other than going to make money and extra code and interested in photo or opportunity?
Ọwụ ya bụ ihe anyị chọrọ. Anyị na-ekwusi ike, biko na-asị ebe ọbụla ị nọ, ihe ọbụla ị na-eme, unu gbakọta aka hụ na anyị gara n'ihu. Biko n'ihi na ọ bụ unu ga-azọpụta ndị Igbo, ọ bụ ụmụnwaanyị ga-azọpụta ndị Igbo, n'ihi na ụmụ nwoke bụ asịrị let down. O nweghị ihe ezigbote ihe ahụ ụmụ nwoke na-eme. Anyị na-asị ụmụnwaanyị, biko pụta, unu gbasoro nzọmụkwụ Mrs. Ofomata wetara asụsụ Igbo, si nwa bekee yalekwa asụsụ Igbo na aga na-ede na akwụkwọ n'obodo aka. Oxford University na Cambridge University nwee ike na-akụziri ụmụaka asụsụ Igbo n'ihe dị otu a na ọ dị mkpa. Anyị na-arịọkwa n'ụlọ si, biko ụmụnwaanyị unu pụta, ka ihe ọjọọ a na-eme nwee ike laa azụ. Ma unu apụtaghị, ndị Boko Haram ga-abịa nwụrụ anyị n'aka n'otu n'otu, n'ihi na ụmụ nwoke ụzọ adịchaghị. Biko, ka tupu anyị mechaa, ka anyị kelee ndị ọma ndị gara anyị ntị.
Biko, ndị ọma ndị gara anyị ntị, biko, ka ntị ọ na ihe okwu Mrs. Ofomata, ihe anyị na-ekwutọkwa okwu ya maka okwu Biafra. Unu na-anya ihe nwaanyị ya mere dịkwanụ ka ọ bụ inwetara anyị Biafra through another means. Ebe ọ bụ na ndị bekee anyị na-abịa ha erekọgnaizigwo
in Igbo language. Ko ya bo onye ocha na e prepare for GCE, na e prepare for chemistry, na e prepare for biology, or na e prepare for Igbo language, which means I think Biafra has been recognized in another way. Ndigbo, ndewo.
Ndewo biko uche ke le ndi amani ganyi ntika imechi.
Ndibaye num Biafra, ndewo, catch phone.
Ndibaye ana mekele unu, oga dro no mma o. Aha mba Emeka Mekesri.
Ndewo biko ndi granyi ntina bra na ekele unu. Anya cho ko na ni unu na Saturday na abia abia. Saturday nke nwanne echi anyi ga cho ke pu ga gbasa ozi gwo onye obula si ha biko unu zuru radio. Ihe mara ngwosa ji na akpo otu na emotu ni na ha radio. Ihe mere ji de ka ndi Yoruba ha no otu ni ihe na ha na ega akuko na ege nta akuko gbasa zara ndi ala ha. Unu ga gba mbo puo choro radio odigo ko onu. Ihe olu unu huru na eme unu echefukala radio Biafra na Saturday nke na abia abia gbasa na ozi 9 o'clock in the evening. Mwa wonna nne kanonye ndunu ndewo nne.